And it reads like this. And Elijah the Tishbite,
na sei na akenkan no tie,
who was an
inhabitant of Gilead, Elia, ana ofri Gilead,
eka kire Ahab,
se Awurade Israel Nyankopon eti asie, ono a megyina nanimi, bosuo ana osuo ento emfie miensa, gise enam masem so.
And the word of the Lord came unto him, saying,
na Awurade asem ba ne nkyen, se,
turn thee east,
firi ha kɔ, na da no wo ho kɔ apueeɛ, na kɔhu nta asuo,
Cherith,
me pa kyerɛ sɛ, a ɛwɔ Jordan anim no ho, na ɛbɛba sɛ, wobɛnom asuo no mu nsuo, na
mahyɛ
anene sɛ ɔmma wo aduane ɛnni.
So he went and did
na osi mu kɔyɛɛ sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ, na ɔkɔkɔtenaa asuo Cherith a ɛwɔ Jordan anim no ho. Na anene ebre no paano ene nam anopa, ene paano ene nam enumre, na onom esio numu ensio bi.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land.
Na eba se ene bi echiri no, ensio no we, ifise ensio anto asase ne so. Na Awurade asem ba ne nkyen se,
which belongs to
Zidim, na ko Sarafat,
and dwell
a eye Sidon fo die no,
na ko tena ho, hwe
ma hye oba akunafo bi e wo ho se onhwe wo.
So he rose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city,
enti osori ko Sarafat, na oduru kro no epono ano no,
and he called to her,
oba kunafo no ewo ho epe maboa, na ofra no se misrew kosa ensio kakra gukuru wa mu breme na menom.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread.
Na okwa kosa no ofra no ɛna ɔka kyerɛɛ ne sɛ,
mesrɛw,
brɛ me paano afonoma ɛwɔ wo nsɛm.
Ɛna
ɔse, sɛ Awurade wo Nyankopɔn te ase, atodeɛ biara ɛnni me nsɛm, gye esam nsam a ɛwɔ kuruwa mu, ɛne ngo kakra a ɛwɔ toa mu. Na hwɛ, mepɛ mmaboa mmienu bi, na makɔto ama me ne me babarima na yɛadi na yɛawu.
And Elijah said unto her, fear not.
Na Elia ka kyerɛ ne sɛ,
ensuro,
but kɔyɛ sɛ deɛ waka no, mmom kɔfa bi yɛ ɔfam ketewa bi ma mekane, na fa brɛ me, na ɛno akyiri no,
yɛ wo
ne wo ba deɛ.
For thus saith the Lord God of Israel,
na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn asie nie, esam kuruwa no so enhwan, na ɛnwotoa no so ɛnte, ɛde bɛkɔ akosi ɛda a Awurade bɛma osuo atɔ agu asase so.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she,
na ɔkɔkɔyɛ sɛdeɛ Elia ka kyerɛɛ no no, na ɔno ɛne ne ba ɛne ne fie ɛdii ɛnna pii, na esam kuruwa no so anhwan, na ɛnwotoa no so ante, sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnam Elia so kaaeɛ no ɛteɛ no.
For this morning's talk, just before going overseas,
ɛyɛ anɔpa yi asɛnka no, ansa na mɛkɔ aburokyire no, mayi asɛm turu a ɛne nya awerɛhyɛmu ɛwɔ Onyankopɔn mu.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit,
na afei Awurade, hyira w'asɛm so
ɛberɛ a ɛɛkɔ yi,
na ma Honhom Kronkron ɛmfa yɛ adwene ɛne yɛ nsusuiɛ, na ɔnsiesie yɛn ɛma ne nsra ɛberɛ a yɛafrɛ no sɛ ɔmmrɛ yi.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn.
Ifi sɛ yɛma Awurade fie sɛ obi behu yɛn anaa yɛbɛhu obi, Nemom sɛ yɛbɛsua afiri wo hɔ na yɛhunu wo su ne w'akwan ne deɛ woyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi agyina asetena mu haw mu de ahotosoɔ mapa anya awerɛhyɛmu wɔ Onyankopɔn mu. Yɛma yɛn Awurade wɔ Yesu din mu na yɛbisa. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Na ebeya no pa bia ehu. Na ehyo ewo mu ni mfuturo. Na nkrofo ewo montene so a ekom di won. Na asase ayeshishishi se eye ahye. Yenum nyina kyerɛ wɔn bɔne ne wɔn abrabɔ a na aporɔ.
Wahunu
Ahab nana odi hene wɔ Israel, wɔ bere no mu, anaa wɔ Israel. Na Israel ahemfo mu nyinaa, ɔno nana ne tiri mu ɔden paa. Na ɔhene bi nsɔree a, na ɔyɛ tiri mu ɔdenfoɔ te sɛ Ahab. Na ɔno, na wakyerɛkyerɛ no a, na onim deɛ yɛ enso wanyae sɛ ɔbɛkɔ so ahuru Nyankopɔn bo wɔ biribiara a ɔyɛeɛ ho. Ɛwɔ mu sɛ na ɔwɔ akodie mu nhyehyɛeɛ kɛseɛ deɛ na nkurɔfoɔ adi yie wɔ n'amammuo mu, nanso wontumi nhuru Nyankopɔn bo na wonhwɛ kwan sɛ wobɛfa wo ho adi koraa. Na afei, wɔn awareɛ mu no, sɛ ɔbɛware afiri ne nkurɔfoɔ mu no, ɔtrae na ɔkɔware ɔdibɔneɛni, bosomsomni a ɔsom abosom. Ɔware Isabel, na ɔnyɛ gyidini, na ɛma ɔgyidini nware anyɛnyɛni da. Wɔte biabiaa mu, ɛsɛ sɛ yɛware agyidifoɔ. Biribiara. Nanso, na Ahab ayɛ saa bɔne yi. Na akyinnye biara ɛnni ho sɛ na Isabel yɛ ɔbaa ahoɔfɛfoɔ. Na sɛdeɛ na ayɛ sɛ ɔteɛ no, ɛna ɛkyee no. Na ɛnyɛ sɛdeɛ na ɔteɛ ankasa. Saa na nkurɔfoɔ pii ayɛ saa mfomsoɔ ɛno de abɛsi ɛnnɛ.
And she had brought idolatry in the nation.
Na ɔde abosonsom aba ɔman no mu, ɛwɔ nkurɔfoɔ no ntam, na nnipa no, asɔfoɔ, wɔn asomfoɔ nyinaa agye dodoɔ abisadeɛ kɛseɛ yi ato mu. Na ɛyɛ yɛn man no mfonini pɛpɛɛpɛ ɛnnɛ. Yahwe ase wɔ dodoɔ abisadeɛ a wagye ato mu ho. Akyinnye nni ho sɛ asɔfoɔ no susuu sɛ ɛbɛyɛ yie, ɛberɛ a wɔn aban se ɛyɛ. Nanso, memfa deɛ aban bɛgye ato mu ho. Ɛsɛ sɛ ɛyɛ deɛ Onyankopɔn agye ato mu. Na nnipa no dwene sɛ ɛbɛyɛ ade a ɛyɛ, sɛ wɔde wɔn ho ɛfrafra ɛwɔ wɔn wiase nneɛma mu a. Na obi bɛka sɛ, mentwe deɛ meka no seesei no ɛnsan. Sɛ na ɛte sɛ deɛ ɛrekɔ so ɛnnɛ yi mfonini. Yadwene ɛnyɛ yɛn sɛ yɛyɛ abosomsomfoɔ, nanso yɛyɛ. Na aban no nso ɛpene so. Nnipa ɛyɛ abosomsomfoɔ ɛnnɛ yi. Ɛfiri sɛ, wɔsom abosom. Ebinom som sini mu akunini sɛ abosom. Ebinom som sika sɛ abosom. Na ebinom som kasafonini so akunini sɛ abosom. Mmom, biribiara a wode di Nyankopɔn kan no yɛ bosom. Sɛnea ɛtie biara. Satan mpo a ɔyɛ yɛn tamfoɔ kɛseɛ no, ɔyɛ aniteɛ sɛ, mpo ɛduru bere bi a ɔde asafo no bɛdi Nyankopɔn anim kan. Wobɛtumi anya asafo a ɛso, ɛbɛtumi ayɛ ɛdan kɛseɛ, anaa ɛbɛtumi ayɛ asɔre kɛseɛ, na biyo ebetumi a ye edom kese nanso ema biribiara eni nyankopon kan ewa wakuma mu biara odi bedi nyankopon kan no eye bosom.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be.
Na enipa no enim se wonye honhom mufo se de na wote.
And they thought just because ewo enhimfo aka no ebreso.
Na wosusu se esan se wo ye nyamsom man no nti bibiara ebeye yie. Na sa kwan no aso e na ya ba abedru.
Months ago, I was talking to a very fine friend of mine. I said, Brother Branham,
I see that you feel in the United States. You feel too cold. He said, you're all
always
talking about the
United States. You're always
talking about the United States. You're always ele said ye onyankopon ebetwe oman yi aso me kan se ese se oyɛ saa said ye obeye pepepe.
He said, but Brother Branham, you
o kan se emom onyabama Branham o le afise wo chichiri oman yi e wo tresem fapem so na ye nananom eba ha ana onyankopon ana odi saa ajapade yi e ma yen. Na ye ye nyame som man me kan se ye ye no kure ni nyina na obia enim se de mani ji oman yi ho nanso hwe me ni abarema Israel so nyankopon ene oyi won ene osoma adifo ene nipa kese e koma won nanso nyankopon entumi ne bone entena.
He made Israel reap every grain they sow.
Oma Israel etwa aba biara woguye. Na se oma Israel etwa de woguye. Obema yetwa de yebegu bia. Onye enipa mu enyiyimu. Na ya betru ba bia ya dwene se esan se ye de ye ho ato de ye nananom eye ye so nti. Ana akunini akese a wotete ya sori. Said ye won aforobo kese e tie ma onyankopon nti a ne nyina ye na ye jitumu nanso ye ntumi nya nkwagye emfi die wo ye ye no mu enkwagye eye ankrankra semo a eda nipa biara ene onyankopon entem enyina oman ne so ene ya sori so nemo eye ye nkasa e wo onyankopon anim yen ene ye beyi ano.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have.
Baby, awo ye ma yi mu se.
You go to spiritual man.
Wo ye honhun mu fo entem. Wo de ko honhun mu fo emerima ene ma ho. Na wo be hunu won akoma mu se akabri bi kakra.
We have been in the last few weeks.
Abedru
I've been going over.
Ewo na wotika kra abesini atwamu no. Mabobo san no ma yi bi so. Na mi hunu wonipa no bi mu a. Na mi susu se wo din. Na so mi hunu se no ma entim hoda ho ena ehia won. Wo chinchini akase onyankopon ama mi ade akasie bi se ene se. Nyankopon ma mi. Mu hwahwa mu ho kwa. Enya abri nyina ana honamu enoma kese ekyire onyankopon epe. Onyankopon ma osuo dogu apapafo ene adebone yefo so. Emom de wiase nya ne sese enya gidiemu ahohoahoa. Sa wo hoahoa oho ewo biribi ho na wa fren se eye honhun mu ade. Eto abri bia gidie betumi aye nsentrene akese nanso na emfiri honhun akoma mu. Did not all the anka se ni pepi baba mi nchen da no no abeka se manye ye ene se ewo wudi mu.
And I will confess na pemu makama
chere won se mumfri mi so nko mu amoye de entene
die ene amumoye
ene se wunim de eye na wanye mi hunu mu da obeka sa na sa bre no mu ena ye tie.
What we need today is not a lot of material things.
We have Me paye a chain yasi sikenina. Enti untu mean kase unamun woma eyen sentenia extrena uncupon en shira bribiara. David Kasatre a radise. Wahuno obone forsa of fife etise a fine ebia kesye.
But God asked
him. Emom unyankupon bisani se wudin in a ho efa na wie ya home. And Faho any entire pa ye beshe, a diana do dwaye wo edie, and ya no any call yan coupon any. Send the pedia ya, ye timui essay, and Faho any senia, who be siesi, no, nem mom or cranoa or one dipanum, a yeti bia home no a womu, and a call yan coupon tiasi for no any. Nanso, ye fabi bia, Sara. Yesu susa esan se ye ye oman enti sa na na ehab any Israel fo nyina te e wo sa bre no mu ofa eno ma sa asena bibia eye won asofo ene asempakafo bo moden ka kire won se ni nyina ye bibia ye Nensu na o ba kumbi ono die otiatia mu etia ade boni If we say oba akuyidie na onnim so onyankopon a oyɛ kronkron no yɛne ntumi emfa abɛfo nyamesom kwan bɔne no so ensɔ nani saara na osusuru nyankopon no tie ɛnɛ wɔyɛ mmɔden bɔ nyinaa mu ne nnoɔma akɛse a yɛbɔ mmɔden ayɛ nyinaa no ɛnyɛ ade a ɛbɛsɔ onyankopon ani ɛwɔ berɛ a yɛyi tene abrabɔ ɛwɔ n'anim atwene We betu mi asisi suku pi ene abosomfie ene asori fie pi ye betu mi anya akuo pi ye betu mi aya no ma kase pi nanso onyankopon ani anso jise onipa kra no abeya ade a wate ho wo onyankopon afori buchia no so na wate wate asi ho ama onyankopon enyuma nanso unhunu sa bio Uhunu se ye mpae bo nshia mu aye mre. Ebe ye se simaba yako mpae bo. Na wahuri ato mpaso. Ye hun se ye isi prekon anam prenu dakuro. Ebra ye nina e dihunfo. Ye mai e pro e wa brabomu. Ye wa Billy Graham nomi Oral Roberts numpi babia. Emom enko sise sukombe ba America fo akoma mu a edi won besani aba onyankopon tiasefo no nchen bio ebe basua hu a etiasie mu ebe ba jidia enwu ewo onyankopon tiasefo no mu ye haye hu kwa se de wo kanon no ye betumi asekire yankoko anante na ya dane ye ataade akon akoye na chiri na ya nante montre so na yahwehwe se wo be freyen doctor na reverend ye betumi aye asofo e wa asori akese a e wa oman no mu na ye betumi aye ye ho tuni se de ye betumi biara obiara entumi ntene nsatea e wo ye nso e fa ya brabo ho Nanso, this is a crown one away ye moon at Derimo Nyan Coupon. Echo, this is a bribia away ye moon a precious. Oh no, said your frutia a precious in Suano. Me cry as you show, oh Nyan Coupon. This is ye bedrus as your noir. Etessa. Senti, communism, any dia kika ho beko so ene jina prese de e koso yi na enkabo mu biara ye betumi aye no entumi nsi no kwan waka to wo se ebeba nanso yankopon e frɛ na safo
how
sɛdeɛ na saa ɔbaa ketewa yi ɛwɔ su a ɛsɛ Elia deɛ ɛfiri sɛ ɛtaa ba sɛ wo neyɛ ɛkyerɛ nea woyɛ na bio ɛnso na wayi no sɛ ɔnhwɛ onyankopɔn diifoɔ no kae sɛ na ɔyɛ amaamammuni ɔnyɛ yudani na asase no so ayɛ hyehyeehye na akyinnye ani ho sɛ saa ɔbaa ketewa yi a ɔwɔ saa esu yi a ɔyɛ gyidini nsɛ soɔ ɛfiri sɛ yɛhunu sɛ anka onyankopɔn amfrɛ no sɛ anka ɔmfata sɛ ɔbɛtumi ahwɛ onyankopɔn diifoɔ no a anka ɔnsoma ne diifoɔ ɛnkɔ efie a ɛmfata mu ɛnyɛ ɔno ɛna oyii ne ho ɛyɛ onyankopɔn ɛna oyii no ɛnyɛ ɔbaa no ɛna ɔfrɛ no ɛyɛ onyankopɔn ɛna ɔfrɛ no wɔ ma no ɛkɔtena asuo bi ho anene ɛnana ɛma no aduane di nanso na ɛyɛ onyankopɔn ahyɛdeɛ sɛ biribi bɛsi na nokorɛ ni onyankopɔn ɛkɔ gyidini a na ne su ɛte sɛ Elia deɛ pɛpɛɛpɛ hɔ na ɔyɛ ɔbaa kunafoɔ na yɛn nyinaa nim deɛ ɔbaa kunafoɔ yi anka deɛ ɔbɛfa mu ɛwɔ berɛ a na ne kunu awu na aka abarimaa a ɔtete no na wɔ saa asase no so no na wɔde wɔn ho ɛto nnɔbaeɛ so na wɔnni nnwuma ɛte sɛ deɛ yɛwɔ ɛnnɛ yi ɛne deɛ wɔde ɛbɔ wɔn nnɔbaeɛ ho ban na wɔde wɔn ho to wɔn nnɔbaeɛ so na ɛsiane ɔman no amumuyɛ ɛne wɔn berɛ a aporɔ nti na ama ɔpɛ asi asase no so na ɛkɔm ade wɔn ama wɔwuwu na afei yɛhunu sɛ wabɔ mpaeɛ anadwo biara a akyinnyeɛ ɛnni ho anadwo mu nyinaa ɛberɛ a ɔhyɛ aseɛ ɛhunu sɛ ɛsam kuruwaa no so ɛkɔ fam na ɛkɔ fam na ɛkɔ fam no na ɛduru baabi a na ɛsam nsamma mpo ɛnni kuruwa no mu deɛ na ɔwɔ nyinaa yɛ nsamma ketewaa bi owuo ɛɛba abɛwura ne pono mu ɛwɔ ne pono ano ɛfiri sɛ na kwan biara nni hɔ sɛ ɔbɛnya biribio na ɛkɔm de ɔman mu ne nyinaa na ɛnwo no aka bɛyɛ atere ma ɛwɔ toa ketewa no mu saa ɛnwo no ɛne ɛsam no ɛna na ɛda ɔne owuo ntam ɔma n'ani bere yie ɛwɔ ne mpaebɔ mu wodeɛ ma yei ɛnto ɛwɔ wo fie ɛbɛma yɛn ani abere yie akyɛne sɛdeɛ yɛteɛ anɔpa yi ɛberɛ a yɛnim sɛ owuo ɛda yɛn pono ano na mewɔ gyidie sɛ ebi a yɛbɛdwene mpo sɛ yei na wabɔ mpaeɛ anadwo mu nyinaa na aka da baako biao na asa ɔtumi hunu ne ba abarimaa ketewa a wadi mfie mmiɛnsa anaa ɛnan a n'ano ato hoyaa na ɔtumi hunu ɔno ankasa ne nnompe sɛ ɛɛhi ɛberɛ a ne honam ɛɛsa na ɛyɛ ade a na ɛɛhu sɛ saa ɔbaatan ɛhunu nnoɔma a ɛɛkɔ so yi nanso mpo ɔma ne nsa so wɔ onyankopɔn anim ɛɛbɔ mpayɛ awia ne anadwo seesei aka ɛsam nsamma ne ɛnwo atere ma wonim ɛyɛ ade a ɛɛnwanwa onyankopɔn ɛma yei nwura obiaa mu sɛ woante sɛ meeka asɛm bio mpo a ma yei anya nkransɛm ɛnwanwa yie sɛ ɛduru mmerɛ bi a onyankopɔn yɛ nnoɔma saa kwan no so wonim ɛberɛ a yɛapae mu aka yɛn bɔne nyinaa na yɛyɛ deɛ onyankopɔn ɛhwehwɛ firi yɛn ho nyinaa yɛgyee nyankopɔn diiɛ biribi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛnya na ɛyɛ sɛdeɛ ne pɛ ɛteɛ na yɛapae mu aka yɛn bɔne nyinaa na bɔne a yɛyɛ nyinaa yɛatoto ne nyinaa yɛyɛ biribiara a yɛnim sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ deɛ nyankopɔn ɛhwehwɛ firi yɛn hɔ bia anaa deɛ wabisa yɛyɛ saa deɛ a ɔhwehwɛ afiri yɛn hɔ no nanso ɔnkasa ɔma yɛn mmuaeɛ
I'm sure that I'm speaking to
me wa ahoto so se me kasa makre nipa bia no paye wa be du sa bia no ma kontru ho emprepi me ankasa bra ma komachi na ma hwehwe ma bra bo mu na ma dane obuo bia na me hunu se ma ye biribi bonia me pam ka na me kasa ewurade nyankopon me totu ni ye na me koyesa.
Then come back again.
Afe mi sani ba ma chibio na me ka se afe ye urade wo ye onyankopon wo be ma mi muaye nokure ni ma ye bisade biara wo hwehwe se me ye na de wo hwehwe biara nso ma ye na odaso enke kanu ho aye se de onkasa sabre no ene se se unya ahotoso se oyo onyankopon.
Don't be discouraged.
Enya abamubuo.
The only thing you need to do is say,
"Wo wa kuma muno, ubenya areshemu ewo onyankopon mu." Masem no eti. Nya areshemu edikan ansa na waye bibiara. Nya areshemu ewo wa kuma mu se eye onyankopon. Na ebra waye bibiara okan ye. Na fe wo wa ahoto so se oyo onyankopon no sabre no na gidie eye adwuma ewo ho gidie ejina pintin ifise onnim se owo ho na waye de ohwehwe afri wo ho bia wo gidi se owo ho na gidie ejina pintin o ensha enka nidin gidie ehihimu da efri se owo ahoto so se onyankopon ewo ho na oye won a wahwehwe ni yie no akatuafo moma ye enwura mu mu yie na amfri mu mu da Branham Tabernacle se waye de onyankopon ehwehwe a na wo gidi wo akoma mu se owo ho a onyankopon e so wo gidie na ahwe efri se na ni gye ho sa wapae mu aka obone na waye di onyankopon ehwehwe a na ni nyina chi onkasa kai gidie kase owo ho afei na gidie asom a onnim se de ni nyina tie emom onnim se owo ho na eyaade a echinye eni hu se owo ho afei kai se owo ho a ese se nasem eye nokre na se ohwehwe se ubegina tibia yi mu no na wo ye ya eye enhye ema no se ohwe nasem ensane wachi na nka se ah manya ya risa mi oh wo mobroni a ugidie ayemre enyi sa eni se wapae mu aka bibia na bibia apue na waye di onyankopon ehwehwe a gidie ebesomu ewo ho bibiara anywhere ebehihim no owo ho na wo ahotoso
they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall
one hour can urade no benya ahoden fufuro wadin tabai ba frusa okodie wo betumrika na wo mre se wonante a wo mpa ba chen ebra waye die ohwehwe no odi ugidie ebedru ba bia akinyie nyina be free ho se waye de nyankopon ehwehwe ana wanya na wadwene hu yie a na waye bibiara onyankopon ehwehwe se wuya ene na ehọ ana ugidie ejina se owo ho nya arehyemu ewo onyankopon mu
wonim
odo se osoye nhwe odo se obehunu de ogidie eye na wonim sa onyankopon epese ohunu de obeye bra wo ka se o ewurade mi judi woni magi nkwa mi gidi se woni oyare safo no mi gidi se woni obi a wo ma hom kronkron no na enuo ma me hwehwe no woni onyankopon a wodi ema na afei se wo pae mu eka wo bɔne nyina na wo hye onyankopon bɔ deɛ wo bɛyɛ sɛ ɔbɛma wo ho ayɛ wo din a na afei ɛsiane sɛ anyɛ hɔ nti wodwane sɛ ohufoɔ ɛkɔ baabi a Onyankopon entume mfa sa enye adwuma. Ekwan bia ni ho se odi wo beye biribi. Ekwan bia ni ho se obegye wo so. Efi se onam gidie nkoa so na oma emuaye. Afei empofri mua. Ufri ho na ontumi ema muaye. Nanso no kura gidie kan no egyina ho. Awo ahotoso se onyankopon ewo ho. Nya irehyemu se owo ho. Na se onyankopon ka se yesadie paimu eka obo ni nyina. Na de etisa na waye sa. Gidie ka se owo ho. Echinye biara eni ho se ebeye ho.
Has to be granted.
Esese eye wa bisadea no ema wo. Oh, miwo ani da so. Se ye ensane wo ho. Se wo ahotoso e wo Onyankopon mu a. Onyankopon so wo ahotoso e wo na sem ho. O twen se obeso wo ahwe. Oye no emre pi mu. Moma ye mo bo ensem ba kun anamie no bi so. Moma ye nwire Hebrewfo e mo fra no ho. Wan kutu bosom. Na Onyankopon ewo ahotoso ewo wo mu na bra wote se esese oko ojafunu no mu no woka se ye Onyankopon betumi adiye afri sa afunu no yi mu na enso se wanye ye yankoto wa bosun mu bia wohunu na wo wono kura ahotoso ene arehyemu ewo Onyankopon mu na onim se oyo Yehowa na onim se otie mpaye Emom so ye ma won ana wanya anka ebe wie ye ama won enti woka won asem apae mu aka won boni nyina na won nante ekọ owuo mu bra woriko ojafunu no mu no wonim se wo wa rehyemu se so nyankopon ema wo shimpa obenya ne won bio e wo owu sori enu mu na wo wa rehyemu e wo nyankopon mu efi se na wonim se nyankopon ebe ye biribiara ama awie won yie na se ye wo rehyemu wo nyankopon mu a ye nim se nyankopon eye biribiara ema ne wie yen yie enti wo kan asem ba ko na wo wa rehyemu na won nante ko ojafunu no nu mu na nyankopon ema won nante ho ote ho ohwe won na opese ohunu de wobeye ebra onyino kan se mokotoi ebra totrobento no ehyane ye no wokan se daabi yankoto eho ana ujidie wo okutamu denden eye afei se mo ankoto a muni mashade ani yeni mu ashade mashade ni se won mafru no no mu eno emprenso enchen de ye won se ado na metu mu agu mu mopese mo kutu sese ya na daabi yankoto won jidie ni no Onyankopon kase eye me hwede obeye afa ho me hwede e won jidie ebeye enti okanse mo chichiri won sa na mo chichiri won nan na mo ni won enko funu no no ho na onante ko sa funu no no ho a o ja no ehwe won anim Onyankopon ejina ho a ohwe won emom na wa rehyemu se oye Onyankopon na waye won pa emuka na watutu bibia yie tade wonim na wo wa rehyemu se oye Onyankopon enti wonante ko ojafunu no no mu e wo bra e di akire kura no e ho eno ofri e suru pueye e wo ahum ti ase nam so ebehu oja no hye efri won ho e wo bra ochichiri won were na okasa kire won Onyankopon ma mu jidie emeduru ba bia ebeye biribi na Yobu nso ewo ho ewo apam dada no mu ebra Satan eye ano totofo no odi to ni so se oye boni esie emo na Yob enim se onye boni na onim se wa pam mu aka biara wa ye na wa bo ohye afode ewo ho ye no Onyankopon ehwehwe de no Onyankopon ehwehwe ane no ene sa o shefo de ene paemuka na Yob eye yenum nyina na Satan ka se mefa ni mfunu nyina efisa oyo odefo mefa ni nwa nyina metse ino ofa ni manyina de na eben na koma hopa Yob ekoso ajina efisa na onim sa Nyankopon no eye na o wa rehyemu se oye Nyankopon If you say, now I cast a chino, now I yet be a Oshishina. Oshay, no, who say, my boy or share afford ye beer. The kind of my kuma who say, eh, beer. A brammy, mamma, my echo, puno, na me mamma, a cobino. Eh, beer, where you could one bonny be ever my kuma, and tea, my boy or share for dear Amma Wong, and my paimu, a cow on bonny. Oh, Nyankopon, a bra, a nipper, a didier, Nyankopon, a cassa on your son, Unia Resha Musa, or your Nyankopon, as a cell buano, didier, a frano, a babia, a bribia, a bra, why a dear, wouldn't you say, a yet, a bra, why a dear, or Shenina, a bra, what paemu, a car, now what to do ye, now what shall name, now what you are to Nyankopon him, mem faho said ye, why you come, or dasua, a yon Nyankopon, or chain, sir, medisa, gidiano, a betuho. Why you are doing it, say, or Pesa, no, no, Masu, Ehunu, Gidi, or Pesa, or Hunu, the obey. Sir, what's wrong? Now I bomb Paya, my war. When you come on, I can't. I shall the obey Jedi our home. And yes, sir, who to Mirica, Cassada, Baba, now at the chair, who to Mirica, now or your Safo, a full flopper cronumua. Or can I shall the obey a foul Gidi home. And yes, sir, was San Wachi and the chair. Now, can sir, me home yet cry, Mrs. Susan Mania, your resa, won't for that so bomb pipe or Santinum, Eddie Kine, won't yet, won't yet, won't yes, you won't, and ye, won't ye meet, sir, or ye, on your coupon. And yet, like I say, on about my banner, you know when you are doing it, one cassa, and ye, a tradia, we ye, one a ba, and what you be who know on. Sir, Obi Cassa, or ye Christoni, now, or the Solomon, sir, now, or Nomta, no to touch up, no yin. No, Cassa, Trocon, if I be an Oquan, if I be Sunyan Ocre, or Betunia Cassam, but an answer, or Patrocon, if I be, or Dassoa, or Diboniani, Unia Antony in ye. Emom, a brawa pemoaca, no petemu, say, Yancupon, Elo Yancupon noir, now bra a shining somewhere. Ama aye se Awurade mini dotie na wo woni okukunyum fono afa bisade awope gidie enhihim da ebe gina ho a ewo musa tibia hodo ebe ba firi nifa ene benkum na nso sa gidie no enhihim efiri se wo wa resho musa oyo nyankopon na so oyo nyankopon de a odi ne boshe so.
Make a promise and break it. If he's God, he's God.
According to me, Shabono Musu, so your Yanko Pondia, as I saw Diddy Boschesso. Oh, me dosa, as I said, on your nitina. Jobu Ebona for the Yanina, or ye be beer, no one himself, why any ye? Now I have an assa for Manu be a buyer, a Safunubia, who free a sorrowful from. I can say, look, as I saw Pamu, I can say, we are Diboniani, if we saw Nyankopon, and my own chum, as you say, this is we are Diboniani.
But Job said, I've made my confession.
Nancy, look, I can say, I am a Pamuka, I promise you for the old Nyankopon, and I mean, you're Diboniani. Now, Nimba, be a Ujina. Afe bibia koso ekoso a na ekoso a na ekoso eye dia se de ebetumi aye e bo money ni job to form na e di job adu ba bia obepu nyankopon e wa posa ohye afode no bra wo be ye bibi afa ade bia wa pai mu aka ho no e tre wo mreye wa chinye e wo nyankopon ho. Who be so young coupon or baby? Now, num, dear chin ye, our one, and you're not will chin you for now, one yet giddy. Now, you're ending baby, I would dinner, no dinner, pinty. I was half up him, no so. And young one was said, Veronet, a kaya, I will go on, oh, Wunumu, me gina Christo, or put and Timon or so, as I see a canina, eh, I'm
on that solid rock.
Was I your bupai muka but and Tim Rosono, and pony you did off for a train, ho? A brand upon with this sire, Nampompo, Abu Bonny Hunina, now all reverend, ho? Now, or do me that or woo no, or can I say, a man yampo and snake, or slanny, and you're an ajo. You can say, look, why a mob book, and then I won't know your young coupon, no woo. Ubuasa, who can satisfy a man that in Chino? Na owa re shamusa o nyankopon bi wo ho na wa ye de o hwehwe nyina o metenka se nyamsumni. na onim se waye de onyankopon ehwehwe nyina na enu ewie bibia na onyankopon e so ne gidi ahwe obeso de ahwe obeso me de ahwe emom bra ye be ye de ohwehwe nyina no bon sakira mu ade na mu nyina ma wo mom wasu yesu kristo di mu e mam bon fa che na mu be nya ho nkonkon ache de no enu ene ne boshe mo mu bi yare bon fra asafo mon panimfo Mamma wants so on, and now one Pompey and one so. Did you pay ye a bad joy, a reform, and one, Lunan Copon, a bad my one so, and no a yabby bia. Monk come on, come so, and such like Mohomo, Namu Mompey, and my mamma homo. Why yet, dear Nan Copon, as you say, and Sansan ye a bad you 1 hour, but Jedi, as she, when me demo, or bet 12 money, or bet Cassacasa Fufro, so ma was so, and our Nomadu Bonnie bia, and your one she. So what do you want? And why are you for soi? Won't hold a bear one thing. And no, a yabby bia. Nya reshamu, Nyan Kupomo, Nyaho to soi, and what a kumamu, sir, would jiddy, sir, and no, your Nyan Kupon asem. Job, a yen, sir. Mirica, sir, I don't think I won't nomin on a womb. I don't say, yan, I will say, said the Satan Pesser, about 2 years ago, so. Ade, what you said, what ya, if you brow a slow woman, who unto our own chenny said, ya now, what ya and sana, or some pacanino a bomb pay a man who, as some pacafon yet, dear decano. Now some pacanino as some, a ujidia, a what ya support young cupomo, dear yanino, and yet your some pacanino tear, a sedio young cupon at ye, and your some pacanino, and no shabono, and young cupon, and no shabono, and yina or some pacanino so, a geno young cupon so, and ujidia. Obe jedi se, jeyo nyankopon. Enti, nyayure shamu o nyankopon mu. Nyayure shamu se, eyo nyankopon. Na yey eni nyankopon asem. No nyankopon ewo nasem mu. Yobu buwa se, wo kasate se oba deje nchie. Oka se, e uradi no ademaye, ne uradi na afa. E nshanka uradi din. Na owa reshemu se o nyankopon ewo ho na bra odina no eka ye no aplana ehyase bubomu na nyinam hyase tete o nyankopon ba tibia no mu e frɛ no e ba tibia no mu ebre biara oyɛ kom kyere sana oyɛ kesa america fo enipa dom ye a wani tira ma ne hunu kromi asɔre kɔfo nya atwemfo me bomfu emo boni emo biara o ni nyankopon entem Eya no ebufu enya bufu a etia oman no enya bufu a etia nipa no embo mibu afu bonsamo a wo ma san no mai afra nipa no ani a shafo ani asempakafo ani frafo yi enam nipa nkyere kyere ketu abi so na wo fa won ho di esese wo wo fufuro no nyankopon ekra na asem so wo hwe no ete se de wa ye kom ama won ebeye se wo benya ho to so ye so nyankopon wo ho kare wo anim tire na me sompa enso wo pa emu ahoden sa oba kitu ahia ni na onim se oyo nyankopon na sa kruwa no so ete da so ti eso ti eso ete no tibia no so seya na ese ebre nyina emomo nyankopon eno ma no fa sa kwan no so odo Sir, so, yes, sir. Or don't sell about so did ye ashe. Now I said ye obey your home. Obama was slow and woke now a bomb pay your mouth. I feel our mouth tip yan was say or can't say. Braha Satan, son of Shep, mean him, sir, or Jimmy D. Shen Yankopon da da. Oh, me. Son of Shep, say ya. Mean him, sir, or found myself a massa at Jen. Obey to me, a cassa, a foul, or cassa, a foul, no boo, or cassa, then it yope be a mom and yen name qua. If you say, mean him, sir, or dummy, but boss, shall for the honor, while yet the amusement shop yara, or yet the amicamic son, sir, on ye, na or jiddy, a fame. Muni muni no fa just na manu so sa wo pa o jibi bia fri no ho o nyankopon eye no mahoma ho mre no ebra o sane de ma no no eye no kure obeye o so yen jidi ehwe e de hwe se ye ji di pa se o yo nyankopon ana sa oba kitwei echi nye ni ho e kan se abompa ye mabompa ye muni se me ya mama mu nia memfata Kai, yesu kani huwa asem ewa trokun kununumu. Oka ase, enye ekuna fuopi, enana wa woho, ili abresu. Nensu, wasumano, eko bakupeho, na oye amamamuni. Oh, oka ase, ma bom pa ye e bia e bra o sha abodu okitu aka no na owo awura mu abedru epon no ba kupa ana aka kitu abi na ono ene ne ba awu mutumi ho no anaju mu nyina se obom pa ye sa mfama shishishi ebo na asasi awu dindindin na nipa esu na wo tiatiamu e wo montene so Uchini na nti, ewe ifiyo ho, osheni babari maa kituwa anu, osheni ataji ya kituwa esheni unu, nini na epwe, ena ninae epwe pi, osheni onuane nsa, ekinkam. Okone nim, nwa bane chi, nensu okase, minim so ye, oyo nyankupon, ma yemi pae mukanyi na, ma yemi biya, osheni afrimi ho, me sre ama yen enkwa, ama nani o nyam. Nyankopon ehuno wana akano apue edi asake sie baby o sie sie wo ho fefefe wo hwenne mafo kasamfonini ana bibisa oni wiase etu abom nenzo sa oba no de na oni onyankopon enkoa ene wo ho dia chiye oka se abofra kitwan wasu anadwumu nyina epe bibia di edi enamdi esam ensama ebeye Winim, sa adwanino na aye Kristo. Prokronkron musuani biara enim sa Kristo ene adwane afode no. Sa adwane afode no na esese wode afidie sono nko bi ayam enso. Kwasi se ebebubu abro aba no pepepe. Efise Yesu Kristo ati se de otie enra ene ene dapim nyina. Na gidini bia adisadi na ode no ho etoso. Hallelujah. Obetumi afa otiti nyame som nyuno no nyina a wopenu. Media gidi se Kristo ati se de otie enra ene ene dapim nyina. Ma sigina ye ewo wiase mwa wanyo onyankopon ni medasoa gidi se otisade otia enra enne ene dapim nyina sa ade no eyam ni nyina pepepe efise otisa oyesa nyankopon se de na otia no otisa se seyia anopei obeyesa ebre bia sa ena isam no echre Na emu no ekyere honhom no se de yenim wo Ezekiel 39 ene de akeka ho no santi ene ye de enwo esra obi eye honhom no eye de se de ohotini Yohane 89 eja no ehwehwe wona osoro no honhom ene nokre mu Yesu ene na oye nokre no ono ne aduane afarebode no na enwui eye honhom no na honhom no a wode enokre afra no esese ade biribi eba pa ne nyina abom ebeye atode oh ujidie ewo hin ebra obeka onyankopon asem ewo ekwan sima so ewo ni tumi mu se Yesu Kristo ati se dia otia enra ene ene dapim nyina na asem no ko se aduane a wo enwo no a wode be fra no ebia na eye nsam aketo abi ana atrema nanso se dia tie biara eya de kan afei wasiesie no awie amadien Wasiesi ono awie ama senua no wasiesi awie ama ehu a wode ba afode sa ene sese woye sa waka asam no na wo wo honhom no na ene no adi afra eye ehu a wode ba afode ade po eye biara ade po yade biara ade po bi biara ene o nyankopon asam ebo abira na wagina so Ye fono ekase ye ene anu ana ofofro no a emfa tunsunye bia emma wodi agina so efri se onyankopon ene o kansa aduane no aba wo wo enwo no wodi kani nyina abom afei meti ene bi ade se ye nchere ene bi kasa ene o se pueko abomu anu na kope maboa mienu bi wuhuni tresem no kansa e maboa mienu asenua no Onye aduane no ene enwo no emom wo befre no ama wa ye biribi sese ama odi aye biribi duduo biara awo wo no aduane duduo ana enwo se de ohia no emom esese wo ye biribi se wodi wo ho ebo afode ema bua mienu wotitimremu no wanya kwa papa ofa soso oja Teufa aba na wodi bia aba so a na wo so oja ewo ni mfrimfri na wupia anu mienu sa ana indianfo eso wonja masobida emrepi anadwumu nyina padua bi na fatu sei na baakon enso se na akosupia wura ojanu mu ebra ehye sa aba no ene asenia no emaboa mienu trokronkron eka sa eni nu kan se chinchin adio na pa mabua mienu ebrekro no a e wo bepo ni so eni bi abubu o mu echre odifo no eno o kan se kokro no mu ma she oh man. Wombanu eye sitie esese biribi esi wombanu no eye sitie se asempa kanin no kan asem no na enipa oji asem no agidi na odi asem no eye ajuma esese biribi esie se wo odi boni yeni a esese oji onkwa se wo yare a esese o sa o yare ebiso nyankopon e no share bo no se ye wo arehwemu e wo nyankopon mu dia sa achinye bia ni hu se oyo nyankopon no esese odi nasem so nokre afei ahyede no ne se kokro no mu efisa ma sha oba akunafo bi odifo no ehuna ni suade ono ena oba no onanti odifo akwa akọ ensunsun ye biara ennim oye sitia onimba bia ema bua no begu nanso ema bua mienu ebi egu adi ho ba bi otrase a akọ wa pue adi ho o chini hwe ho o said ye wie mu aye hye entiatia mu a efri kro no mu e ba akromfo a wo ba anadwo e wo ho wo pre ekọ wo nom wonsa ene de akika ho o sha bo ntene ne so ohunu hwe ohunu ababa ko asenye anu ne fa bi ho a wodi bo akode onya esini foforo aba bi na bra ofa aba atosum ye no no. Oh, said the Naya Kusu. Oh, whoa, and all that plan we. Oh, no, and then the banner. Now, as I said, we'll get up to the other two of you. No, not the Akan. Now, a rabbit drawer. Would you not Kusu Yamuno? A hop, and I get a nano. Bra, or fire by a tossum yenu, now or Danny Nechino. A hop and a nibby buffery a prono so a concept. Cosan shock a cra, a good crew a mu, a bremmy. O dane ne ho se o hwe amaboa mienu no e woni nsem na aduane no ene enwo no wode afra na wasiesie awie o kan se wasiesie no wode afra abom yeni de asem no ene honhom no ese se wode fra bom na wode to asenwia eye ehu a wode ba afode so a e pubri biara ene de wabisa no ebo ebra eye no kure ne de afra awie afia mi ko yuhwe amaboa no na sa ene no kan se Bremin shaka kra ewo ruwa mu. Oshay, na ohuno berima bia, uchina ho, na ochre e punono, na na pantan, eshe miyabi, owo abojise, na pampe mua pa, oshay e punono wa, odi, ujain hon e mi, dada bi ati chile no hon, oshay no wa, otise o peni, o yam yefubi. Bano kanse, neno bache mi insyo no, and quench you, who or pet, tell the bamboo, biara, who be cancer, biara, who be caught by biara. Mamma Mraka cra, oh rap, or shall say a cornet, I will cra, and my buono, and I know no bomb with you, and your own son cook, and I want a better, and for Pano, a fluma, a crown, some a bremmy, and quabble do, and quench you, now if I'm quahom, said, and no sapa, obeu. Bring me your wife, bring me na fawo abodo nso ebre mi ede ene ehu oha adisua ben ene yetumi hunu mo hwehwe onyankopon ahinie ene ne tene enyina akane wode de akanyina ebeka mo ho tanso kakra ebre mi ene panu afoma afa e wodane ne ho e woni kusu ye mu etisa okase owura bi ti sey o ya suno ko e won merima ma hunu nyina ene e merima ma ti se wo okasa asa wu ahoto suo bi ewo de ewo ka no ho nanso esam kakra bi ena mewo ensa ema pe ene enwo atrema masiesie awie na me de maboa mienu yi akoto na me ko akodi me ne me ba na ya wu ye me wani no eje na afa ye ti bi o nanso ko fa to de atutu abi bra me kane onyankopon edi kan Kwa mwini diyo bifu fro eka, diyo bifu fro, eni adansye biara, sedi eye kusu, sedi etye biara, to nyanko pon kane, nasam kane, udiye fwa kase, mihon entomi, nensu nasam kane, miye di bonye ni do do do, miye udaman fwa, miye chachatuni, miye osabu fwa, o nyanko pon asam kane, se mo bonye tite kojanya, ebe uwase sutrema, se ebrise moja, ebe fita, eso odan hunyi, Eddie Kane, Onyankopon. Kọ bremi atudie kakra kane ye wo nyina abrami wo ope se obe jamu ahye ne nsam menkwa ye miye nyina madi mfie aduonum wo ope William Branham se obe jamu amame wo ope mo mo frankuma se mudi munkwa etuo amame wo ope no wo betumi aye mo ayarefo wo betumi de mo ho atome so famidi kan
fa
abodo afunuma ewa wonsambra na kosa ensuo kakra abrami oba no hwee no bibi ka kire ne se sa obarema no enim die oka onyankopon enim ne die minwan enim mene wonim se aye kresem ana enye se aye no kure ana enye odane ne ho ewo sitie mu sa ne se se wo ye na bra odane ne ho se oye sitie amade odifo no kan se onye onye no afi ana pada no free so bae awo nipa bia ehwe ati efi se eho na pada bi efi odifo no animu pue ya odibone ani bia no arefo bia kondo se obeti se dia ready se nie se dia ye kondo se ye betie no said and crofo etna me kwan so aka se bunapru ye anu eba eba e wo tibia se mu mabofra ma owo owo fom wudi e kan sam no a ebe den e na waka e wo bra eni wanum wa na wo ka nanso wo gondo so wo betie se said e urade se ni
there come across the
enu na eba no enam eban no so ifi se o ye sitie na kusuya no afri ho said ya urade sie ni etoa no emu ensa kruwa no mu enwe e de bekwa kosi da urade nyankopon e be ma osuo atogu asase no suo o awre chichire e be ni osiesie atode no ode ma odifo no osane koy ekoye bi e ma le babarima eno ene ono ankasa ne ho na wodi ene ono me e ma eka pi e wa asase no so
where did it come from?
If we hear and a bay, a quiet bensu and a far bar ho, Gina Badia Munyan Sapesu, not Sammy Babia, a Janine free buyer, and one if we hear a bay, a quiet bensu and a faber goo at Tuanumu. Bushima no Sakura, Anopebia, na a Janino so a Sakura, a Kuanumu, Anopebia, ah, she enimu, Nansu Bra, Obeko, Akope Bieno, na a Buoho, in a free buyer. Tao nyankopon sɛde na asɛmtie nya wrehyemu ɛwɔ nyankopon mu ɔno ɛne ɔgbaade ebia na wapɔmu din afiri wo nsa ebia na wahwere wa yɔnkopa fa no sɛde na asɛmtie nya wrehyemu sɛ ɔyɛ nyankopon kusu yabrɛ ai wo ho ɛnei ɛnya kusu sa sɛ sɛ wo bɛfa na sɛm na wanya wrehyemu sɛ ɔyɛ nyankopon a
in Germany once I saw a picture.
Wo jema man mu preko mi hunu nkonni bia me kai bi biara ɛwɔ me mu jema mfoni yafo bi akurukire mfoni ni a wo frɛ ne sɛ emununkum asase no na sɛ wo hwɛ no efiri akirikiri a ɛyɛ biribi basa ɛyɛ kusu a wo hunu bi da emununkum a aka aboa no sɛ wo hwɛ efiri akirikiri a nanso sɛ wo bɛn no paa ɛsesa eya abofo ntaman ena akan bo mu awo to hallelujah ama urade enti sa na toda bia kusu yete se wo hwe no efri akiri a eya kusu ni tum nanso fo nyankopon se de na semte na nya urehyemu so yo nyankopon na twemenu yie wo behunu se eya abofo ntaman akan bo mu na otise de Abraham tie ofre no se onfa de owo nyina emma onfa ento afode afarubuchia no so ebia wafra wo so sa anopei ja wa kwan mu ja wa nya nie no mu ja bibia wo mu mu na fe fa ngo no ene asem no na fa no fra na fa no to afarubuchia eye wo ho a odi ba afode no so obehu se ebe fra o nyankopon abati bia no mu a echinye bia eni ho se de migina osenka osenkafo adwa ni gine ho ebra ye bo mpa ye.
Have you a need today? Have you a need greater than you're physically able to?
Wo ahia de bi ene. Wo ahia de a eso chene ye obetumi de honam anya. Sika ni so a se untumi ntua wo dan ka. Amofra no ahia mpa bo afoforo a woni sika wo de beto ama won.
Is the barrel empty at your house?
I'm crying no more, sir. Oh, Ufie. Now, to announce, oh, yeah, Asana. Won't you mean to a Jane and Maui Yamua? Now, a hobby be, I say, Kai, or no, and no share bono.
Are you sick? We are, Anna.
And no, do you have one? I can say, we hear operation, Anna. Won't Nisika, what do you buy? Who are the here, dear be?
Are you?
We are the bonny any. When he had the answer, I said, William, sir, so Yankopon Frau and now, Obeyra. We are to sound for who Johnny Frau Yankopon. Now, William, sir, what kind of stuff would be home? And so, William, sir, wouldn't you know ye? William at Trousa said, ye, I sam no at ye, said, wouldn't you know ye? Now, who are he had ye? A man and Sam Yina and Kogunka Semu and now Botan so. Oboa kumemu. Ma won kongu asase pa eya bidie so. Sa wo yare ena wo odiafo kase wo ho entumi nto na wo sho nyankopon bo. Sa wo be som no won kwa na nyina na wo awrehyemu so oyo nyankopon a bra na ye de ohwehwe afri wo ho nyina. Sa wo wa hia de a wo be bo modin ama won sa so de edikan a kire onyankopon. Sa wo wa hia de e wo biribi ho onyankopon enhyira. Mama, ye mo mpa ye.
Oh Lord.
Oh Erade. Said ye a chinye bia eni hu. Se mi gina osenkafo adwa ye chia no pe. Minim se ensadodo yi emu ba kumpo entumi nkosoro e wo bra wunnim efri se wo ye onyankopon.
You said is not so many sparrows sold for two farms.
O kan se Wonton empatu prepi enye nka premie nu. Monsene apatu pra na.
How much more do
you? Nipa wotumi wo yi ensa pia. Unu yi enchen so ana. Ah wo ba Yesu ewu ma won. Unu won sa enchen se de wo be hunu apatu pre. Se wotete hwe fom anopa yi a. Misisu se apatu pre du mienu wonton won enye ka pre anopa yi. Ifi se obi a empe won. Na won sie ebe yo how nanso unnim emu ba ko bia unnim entakra dodo a ewo won ho unnim enyi dodo a ewo yentri so. Oh Erade tiem paibo ma wonya rehyemu anopai se wo yo nyankopon na eye wo honhom ma bosaye ene anigidi a ewo ne mafo ede nyamesum mu emfri won ho. Waka se o me ya safu yi de onyankopon ma saadie yi enwu mfiri won adwene mu sese ya wo preko bio no ma won chi no won ani so emfa da nkwa ho na afei wo be hwehwe na eho ekom ade won te wo be hunu se de onyankopon te na wo be nya rehyemu se owo ho odi na sem so e kwa ma odibone yani ma won sakira won adwene ntentem so won siesie won ho ema nsuo mu asubo e wo Yesu Kristo din mu. Na wo shebo se wo be ma won hom kronkron no wo e na wo kan ye urade udi wo bo she so otristanfo obi wo ha o wa rehyemu se wo ye onyankopon na wa mane ko nchen ma won mra ene ifi se wo kan se se won bone ye kokor se moja e be ye fita se sukirema kokor se moja e be ye fita se odan ho nwi na se won a wo yare wo ha. Ma wonya adwene sɛ wo yɛ onyankopon wodi wasɛm so ɛsɛ sɛ wodi wasɛm so ɛbra wɔde wɔn ho to fam ɛde wɔn wo honhom a ɛwɔ wɔn mu a ɛpae mu ɛka sɛ wɔ gyidi na afei nso wɔde asɛm no nkwa bɔdua a apue no Kristo a wayam ama wɔn no ɛwɔ apam dadaa mu no na ɛwɔ apam foforɔ mu ɛde kyerɛ sɛ ɔte sɛ deɛ ɔteɛ nnora ɛnɛ ɛne daapem nyinaa ma wɔmfa asɛm no ɛne ngo no mfra honhom a wɔn nsa aka no afei wɔnsɔre nyina wɔn nan so ɛwɔ afɔrebukyia no anim nka sɛ yei ni deɛ mewɔ nyinaa Awurade mede ba. Oo sɛdeɛ wobɛma no adɔre sɛdeɛ ɛbɛfrɛ abakɔsɛm nyankopɔn no aba saa tebea no mu sɛdeɛ ɛbɛma Yehowa asɔre ɔde akɔma a ama ne ho so sɛ manya ɔba bi a ɔbɛyɛ sitie ama me mede no afa sɔhwɛ no mu na wadi nokorɛ akyerɛ sɛ ɔdɔ me na ɔgyeme di ɔwɔ awerɛhyɛmu sɛ meyɛ ɛfiri sɛ ɔka sɛ ɛsɛ deɛ ɔbɔ onyankopɔn hɔ ne sɛ ɔgye di sɛ ɔwɔ hɔ na ɔyɛ wɔn a ɔhwehwɛ no yie no akatuafoɔ ma ɛnyɛ hɔ ɛdɔn yia mu Ebra, edri ehye wo nsei. Na sese, ebra yesi entrasi. Na wana wo ahia die bi no. Mo be sori agina mo nan so. Se mo pese mo de to. Sese, se muni awrehye mu so yo nyankopon a. Se mo awrehye mu so yo nyankopon a. Obedi ni bo hye so. Enkwaje ayaresa ana de tie bia no. Se mo awrehye mu so yo nyankopon a. Sori gina wo nan so. Se uwo bia opese obo mpaye manu a so original wo nan so se uwo te uwa reshemu se oyo nyankopon a owa disrede e to nanim e wa hotifo obadwamu o yesa ebra wo sori agina ho be wa reshemu se oyo nyankopon gidi se odi nasem so be wa hoto so se ma disrede e de be shemu jana si sese ya. Oh yes, sir. For Bonnie be out to Bonnie, any Anyeni, which me I sorry about, and will make Bonnie, who Anyeni.
You're laying
the air to us, sir, for a body.
You're going to sign the rebar
for dear.
Coming to the cross.
Oh, by Saint Yano. What do you want, Yen Yina, a bar for dear, say, sir? Now, farmer or no. Now, who is, sir, or what? Now, who is, sir, Richie Musa or Maumuae? The son of Tia, Mawansaso, Manongo Hosa,
Lord, thou art God.
Eradi,
oil and
when you and Yankopon, one more anyone, Bruce, some any. What the Afra,
bring it to the
what the Eno Abba, send Yano, baby, on Yankopon, Eja, every sunny, a rawana, come a moon, so what Tressa, pa, not a shisa, afford a body, you know.
You'll move on the scene out of the
high waters. I'm sure I won't tell you a pie. If you throw, I will judge you as a man.
You'll shake the whole heaven.
If I was to throw any assassin in a day, I'll try to walk.
As they stand with their hands up in the air,
signify that they believe that they will be able to help them. And they will be able to help them. Oh, God. Oh, throw any assassin in a coupon. Osoro eni asase temu afo ukreni osoro ni asase temu afo obedi tene ukreni obedi nasem so wa wonnim nipa nyina akomamu emma nyina akomamu sankrofo akomamu urade nyankopon menso mama mensa so ebise minnim se mesum adwuma no asesa sese ami jide se wo ho man huno se wugina ho awo jafadumu. Ma hunu se ohwehwe nipa akoma mu kokoa mu nsam e maida se wadi nwamba preku pempo ohye ho bo ebra wo yem no ha e wo kwan no ho ebra wo hye ase se wo ye yeinom na wo bo me ho ban e wo wiase ba biara ni ba biara me wa ho to so se yo nyankopon e wa rehyemu e wo ho sa. May the Mahomema and in Grofui and the Amiwanina staff for a body, a radi, a mount, sir or some. We shall see you a radi. I could be a sibe, bia, buami, oh, Yankopon. Say, brave you are, man, you went here. From a bonny in a chummy, from a man, yen ye chummy. Minim saw, oh, ye wanna, or she shall know, I kept you up for. And so, and I'm a paimu, a coming crop for bonnie chair and obey. One mere yet, anyone grinning tanta, our bra, Papa Jawan, sir, a costly. The paimuka, one bonnie in a chair, a raddy, and he am raying in a. Suma home, Concon O'Brien, so now and yen, so I know interest. What prince, so we own your coupon. Now, who has it say, so who jay? Now, they are up to own some. Now, what jay every be piara?
Everything that we
are sir, a ya upon with day. Manon son and quality, the other damn would be your emperor. Sir, a ya and cra. Manon son and Ryan champion, our fesso, our ashrank. Now, on Kronko, a shanoma. Now, what the echo on your coupon him. Say, Anyan ya. Manon son and Ryan champion, a raddy. Say, Gidia, a tutu mepo. Manon yaho, a raddy.
The Holy Spirit saturating through this building.
Jesus, who to an amount? Now, I'm going to ask a day, I will nip a so, and you are come a moon. I'm a one at you or chassis for your coupon. Yea, I will yes to Christo demo.
My faith look.
Me Gidia, a peja, a shrill. wa oye Calvary ejama.
Savior,
Osoro ajenkwa.
Now hear me.
Tie me. Se se bra me bompa ye. Ye me boni nyina efri ho.
Nor let me
emami emmani
from thee
emfri wo ho da. Weni abre wo ho. Wo ji ana ma won sa so kan se me ji nu se se ya me ji di. Ebra menam obra sunsun akwantuo mu na ayurewo atwa me ho ahyia yi. Wo ne me kwankyerɛfo ma esum ɛnane adekyeɛ. Pepa ayurehuo suro enyina firi ho. Na emamente me ho emfiri wo ho. Yensi yentrasi. Sa enkransem ya 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 anu denden dia etitwei eni nidie na efa ekwan basa biso na eba akire no enso eye nokre no na se wodi ahobrase eji de ubisa aye no dia se wonsa eka mabibia mpiao emfiri sa ekwan a etene no so na wa paho ani se de meka asem no ani de meye bia ana de onipa bi ebeye enye hwe ji se wogi etum se biribia eye wa wajapade. Sir, what do I come at any na edgisadi? Bia o shishe, sir, what paemo I can obonia when you uncoup on Eddie Acho, and you at your builder. Sir, we are with the same foire, why do you wab a and obey? Sir, we are home cronkron noir, and yet now bo a sou ever Jesu Christo demo Emma Obony Fache. Sir, and when you uncoup on as a once a son or a mass of Ubia, a sort of Ubia, Anna Ubibiara, as I say, a yes, I can noir so. As I said, yeah, yeah, the officer, a free and hobia, and yeah, the assorno air shisha, the or no air shisha, sa, and as I said, yeah, yeah.
He said,
Gideon Pire, a bad joy, a reform, unqua. There, we are rare, a boy Gideon Pire, a man, Obo Empire, no, a wawa kumemu, na, ji, sadi, jitum, na, jina supinti, as I said, a yes, I quire no answer, be beer and to me, and sesano, and faho, and ikusu, a ye.
You
can
say,
a yeah, I said, yeah, medaso, a yare. No sa emmano enye eye abofo ntabanya aka bomu eno ane no eye onyankopon enhyira ewo kwan bi so eye kusuru ma chime ho kakra na hwe no bio hwese enye onyankopon a ogina ho a odi na sem so afi bra yesi yentrasi medane osom no ama onyabere man level yenhwefo no.